Isithombe samashumi amabili. Indoda itshala imbewu yayo. ULuke 8, amavesi 4 kuya ku-9. Ngelinye ilanga uJesu wafundisa abantu abaningi wathi umlimi waphuma eyotshala imbewu yakhe. Enye imbewu yawela endleleni, izinyoni zayidla. Enye yawela edwaleni, yathi khula, yabuna ngoba yayingenamswakama. Enye phakathi kwameva, yamila kanye nameva, ayiminyanisa. Enye yawela emhlabathini omuhle, yamila yakhipha isivuno esihle. Kwaphindaphinda ngekhulu lokho okutshaliwe. UJesu wathi kubantu, lo nezindlebe makezwe aqondisise. Emva kwalokho abafundi bakhe bambuza ukuthi ngabe usho ukuthini.